VOA. Tonene radoni sakala Amerikat. Radoni VOA saganta afan oromo wita tag jimata tgalgal sati la mawda ka aktati sadit metrobandi didami la madidami shani soddomi tokkuratti Washington DC rasani dabar sojir kuno yayu jalqam. Galchuma foolin tees nagaya sadaasan diddami saddeet barkum lamaaf kudhani sagalii kees jirra raadoonii viyoo afaan oromootiin naayil saatii metrobaandiirra caqasuu jirtanii ardha ameerikaati guyyaan guyyaa galataati thanksgiving guyyaa amaleeffatti ameerikaan ganni cuuf marroota guyyaatti guyyaa akkanaatiif qabanii galateeffattu jira.
Kalau duduk di semua ni nama dan di tergif atau tak kenya kemultan parti lain kabron parti bat alina emacura yadar rafilatan fidani hafal manje cura mumi cium minister Ethiopia rubatan betul tu dua rakam nuke satu ko.
Sanu merallet mumi minister Ethiopia parti bat alina federalisme jabe sih teh gafile jolle darga golle afane miti huji jabe sih teh agar safety jeda. Akbar atau teromu dah beli pernah tahu lah, nampak nama rakyat sebaratan kaman talagat afujiran. Jadi ini teh rakwa cijir tu tiada baju di depan aci ya anitin aci gahani. Jadi pun flamijira tanggahani. Akabul cinci pernah tahu jadi utama rakun sunam ya yula bate beratau tiada cawudan dani. Shawaria ana jadu ti diosan kes gua lama andurat bulcut ana lamfit ani namhidu syakin kat kaban. Amerika Partin Demokrat, wan Presiden Trump hujirah busu dan dah jadi ini jadi anitin hima cuni jiran. Tutun ini wanar dah. Kamu ke sakto ko, odu namun nutin.
Parti lain kabron parti bad adina hima cunu tuntane yadar filatan. Fidudan, nuafal manjecudan, wamicar iesan mumici minister Ethiopia Abiy Ahmed. Motum mansani seras serata kabacisudan muracu saledu batani juru. Ramsa mumici minister Abiy, ummata biyatif dabar sangkan ordofudan kaniskindir freu. Gabase, Finfinne rajechuda soratu diisa.
Mumme ministera Ethiopia tifi itigafatamaan adwawi Dr. Abiy Ahmed yayyaban farti bad adina Ethiopia arrati faida guddu akisin kabd markane sadubad.
The program achillai begil sindas kamatnaw yibilsiginna farti hebrawe rait
Akum di destinnya seganta ke nerat jenati partim berada na Ethiopia gocci tufti kesi jert. Demokratik ti jadi si ke ya iya betul malah endit. Tanam mo afan ko hamidi hujil leni negar simn. Wariad kanec al wajak amnijat ammo bahanitin numur kacudan dana jat. Ya iya bam berada na falmu ko hamidi falmi jertu kesalle tammo. Hujini, partin tenwana jatulle inagasif najet. Dr. Abiy, partin beradina, ya iya babisi rati gafi heddu debi sufi. Jolle kaimalle, di gafi heddu debi sufi furfo jirtiyad.
Ibil tiginna parti mesalatu, borumia kellil, yeke erron tigil, baamara kellil.
Ya iya bi parti beradina, oromia tig erro. Nanno amara tammo kabso fanno, nanno kibbati kabso zermati fi, kabso jolle dargaggo heddu inti kabsaani. Afan ko famiti hujin hojjechuu fi itti deebisuu fi tokkummaa fi demokiraasii dhugeessuu fi itti jirra. Tana beettanii baga gammaddan isiniin jedha paartii teessan jabeeffadhaa jedha jechuun dhaamate. Akka muummee ministara Itoophiyaa jedhetti wanni guddoon mootummaan paartii badhaadhinnaa kora dhiyoo ta'a kanirrallee murteesse olaantummaa seeraa jajjabeessu. Olaantummaa seeraa kana jajjabeessaniitiin akka hojjetan akka dansa irratti mari'anne waliigallee jedha. Warri yaada kan caalu wayya qabu jedhan ammoo nuun morkachuu danda'a jechuun dhaamatti.
Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti kan argamu yuunivarsiitiin Odaa Bultum guyyoota 15 dhufaniif barnoota kennuu akka dhaabu beeksisee jira. Gabaasaan VOA Addis Chekkol hooggansa yuunivarsiitichaa dubbisuudhaan akka gabaasetti wal dhibdee barattoota gidduutti uumame karaa adda addaa furuudhaaf yaallee waan itti milkaa'uu dadhabneef yeroo barnootaa dhaabuuf. Dirqamne jechuudhaan hooggansi yuunivarsiitichaa dubbatee jira. Yuunivarsiitichaa yeroodhaaf ka cufame ta'us barattoota tajaajila nyaataaf bultii barbaadaniif ka tajaajila kennu ta'uu yuunivarsiitichi beeksisee jira. Jeequmsi torbanneen dabran yuunivarsiitiilee biyyattii hedduu keessatti uumamanii turan kan magaalaa Cirootti argamu yuunivarsiitii Odaa Bultum keessattis kan dhaqqabe ta'uun dubbatamee jira. Waldura dhaabbannaan barattoota gidduutti uumame akka barnoonni itti hin fufne ka taasise yoo ta'u ka miidiyaalee hawaasummaa irratti akka miidhaan yuunivarsiitii keessatti dhaqqabe afarsamaa ture dhara jechuudhaan dubbata yuunivarsiitichi kanatti kan ibsa kennan. ዩኒቨርሲቲ ቸቲ ትጋፈተማ አሪዶ አላፍ ሰነድካ ዱኛ ኦቡ ፍቃዱ እስኮተውንስ ለከመጅራ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ አራያነ ወጋ ታንክስጊቪንግ ዮካንሞ ጉያ ገለታ ጀደሙቱ አሜሪካ ከይሰጣያኒ ፈሜውላ አያንኩን ወጋ ወጋቲ ባቲ ሰዳሳ ከይሰከናያኒ ፈሙዮተው ጀልቀበ በረድ ይበኩል ሰገሊፍ ጃራሚቶኮ ኩታ መሰቹሴት ማጋላ ፕላይሞስ ከይሰቲ ሚ ሚዳለፋ ገይፊ ገለቴ ፈቹዳፍ አያንኩን አያኔ ፈሜ ለሚወን አሜሪካ ሄዱዳፍ ጉያንኩን ጉያ ጎዳንቶን የሮጀል ቀባቲፍ ቢያ እንግላንድ ራ ጤሰኒ አሜሪካ ትገለን አከተይት ያደቱ በክቶን ሲናገሩ ገርጋርስ ኡመት አሜሪካ ገነማ ዋም ፖዋ ዋንግ ኡቱንታኔ ካና ለሚወን አሜሪካ አማ አጭቁ በተንሱኒ አፈኒ ጉያ ከነገለቴ ፈቹል እንደንዳ እንጀራን ይዱበቱ ኢማልቶን አውሮፓራ ጎዳናንኩን ዶኒ ሜፍላውር ጀደሙን ኢማለኒ ኤጋ ዱኛ ኢሳኒ ፋራታ ተከነ ቢያ አሜሪካ ጀደምቱ መጋላ ፕላይሞት ቁበተኒ አማ ወጋ ጥበሰዲፍ ሰገልተሚ ቶርባ ለሚለን አሜሪካ ገነማ ከጎሳ ዋምፓኖዋንክ ገሩ ሰነዱረ ወጎታ ኩመሄዱዳፍ አችጅራ ተንጀረ ሜጅራ አካዮን ሲና ጀደንቲ ጎዳንቶ ተውሮፓራ ገራ አሜሪካ ጥፋኒፍ ወጋንዱራ ኡልፋታ ቱሬ ቅልንሰ ቢያቲን በረ የሮም ሚዳንት ፈጫፈት ደብሬ ዋን ቱሬ ፊስ ሚዳን ፈጫፈቹ እንደንደኝ ከናፍ ባየን ሳኒ በላን ኡመንጀረ ሜጅራ አለ ከነከ ሰቲ ቱሬ ከን ጎሳ ዋን ፖዋ ዋን ኬሳ ነምኒቶኮ አዋሰ ሳፊ አዋሰ ጎዳንቶ ታግዱት አከወሊ ገልቴን ቶልፈ ሙታሲ ሱዳን ገመቆና ገመቲ ሰነገኛፍ ገመመሻሌዳን ገርጋሬ ጀረመ ኮሪያ ካባድ መወጋ ከናረቲ ዋየኒ ዩክለራረቲ ማሪኒ ትርማቹፍ ጅርቱ ገውዳፍ የሮቶር በነና ፈኒቲ ያሊ ዱካሰ ሚሳኤላ ከብራጌጌስ ተጅርቲ ወራኒ ኮሪያ ኪባ አከጀዱስቲ አከሳቲ ናኖ ሰናት ዋሬቦደ ሳሸንቲ ኩታብየቲ አምኪዮን ኪባከሳ አንዳራ ገላነ ገመ ባህራ ሚሳኤሎተ ለማ ገረገላናት ዱካስቴ ገሩ ሚሳኤሎንዲሱን ፈገኛ ገኔ አከሳንፉር ጉጊፈመን ዋንዱበተመንጅሩ አንጎውኒ ጃፓኒሞ ገመሳኒቲን ኮሪያ ካባ ሚሳኤለ ዱካሱ ሼ ዱበተኒ ገሩ ዳንጋ ገላና ዲነግዴ ጃፓን አዳከሳ ዋምቡን ፈካቱ ጀረኒ ዱበተኒ ጅሩ ቻይናን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውጥኔ ሰራ ዋይ ምርጋ ነሞማ ሆንግ ኮንግ ላለቱ መለተሱ ጀቤስቴ ሞርሙ ጀቻ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከቤጂንግ ጅረን ዋምሴት ዱበተ ጅርቲ ሚኒስትር ኢፍቲሳ ኢማሃላ ይፈማ ሚኒስትር ኢታናን ኢማሃላ ቻይና ሊ ዩቼንግ ተርካንቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍዳታንኩን ኢመጀባ ዋይ ኢመብየ ኬሳ ቻይና ኬሳ ሴኑት ጀቹዳን አምባሳደር ቴሪ ብራንድ ደንት ዱበተኒ ጅሩ ጀቹዳን ሚኒስትሪን ዲማላ ቻይና በክስ ጀራ ዩናይትድ ስቴትስ ሰይራከና ወጅራከና ወልቺነስ ጋፈተ ጀራ ወዱና ማቋቋም ነው ከነው
ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጣቀሱ ጀርተን ሸዋዲያ አና ጀልዱት ጉያ ለማንዱራት ትጋፈተም ተውታ አና ሱኒ ለምፍጣን ለምጀራሁን ፍጣለይ ቆራቹ ጅራኔ ናምኩዳኒ ሰዲታው ሸከኒት እንተናን ቀበኔ ጀዳ ወጅሪ ወደ ፈኖ አና ካና ፀሃይ ዳምጦት ነው ይርክ
ኮዲነ ሸዋሊጣ አና ጀልዱት አንጎን ሞቱም ማለማ አጄ ፈሙሳኒ ማቲን ነሞተ ዱአኒ ሪማኒሩ ነሞን አጄ ፈመለማን አና ጀልዱት አንጎ ተሞቱም ማቲን ኦቦረጋኔ ከበባ እት አና ቡልቻ አና ጀልዱ ዮታን ኦብርስፋይ ገረሙ አሞ እት ጋፍተማ ሲያሳፍ ጃርሰ መጋላ ዋጅረ ኦዲፒ አና ጀልዱቲ አንገውን ኩነን ኤገድ ረሳሳሩክ ተማኒ ዱኡሳኒ ዱበተኒሩ ማቲን ኢሳኒ አድፍቅሬ አቡ ሐለወራ ኦቦረጋኔ ከበባቲ ኦቦረጋኔን ዳይማ ለማቀቡ ኤገድ ጋፋው ጃላማ ገልገለኬ ሰናኑ ሰዓቲ ኩደለማረቲ ቃም ህምቤ ከምኔ ረሳሳሩክ ተማኒ ዱኡሳኒ ዱበተን
እኛ ከሩክቴ ገሩ አማማት ዮናና ደባ ፈደንቀቡ
ቦረጋኔ ነው አጁ ወልት ቡንሰ ቀቡ
እንዲና መጣከው አጅኑ ወልት ቡንሰ ንቀፉ ኦጂሩማ ወጀት ማለዋን ነማ ተከው ወልት ቡንሰ ቀቡ ማዩን ቀቡ ነማ ነማ ወልት ቡሚ
እሰቱ ደማኒ ትከንሳሩክ ተማኒ
ላክናኖ ደማ መነክ ያጣስ ደማ ጅራና ነው ማናት ሜትራ ጥቆን ኢሳፍቴ ሲማለና ነው ማናት ዲያቴ ረጋሉዳ ዋጅራ ወልገይ ቀምናና እንጀደ በይገናማ ገነማቾ ለኔት ገረሳቲ ግዜ ሩክተ ሙሳና ዶሎሊቲኒ ማነክ ይገርጃላዳ toora sanit toggoota faaye wajjin akkana gadi dhufanii si achitti rukutamanii jedhan.
Namni hin jirmannee fi?
Nama jirmate kanaani afaan Amaariffaa fi afaan Oromooti. Rukutamtuu itti dabalamtuun asii siqiina jedhanii irra dhoowwani. Saggaana rukutameeyyuu yeroo sana keessaan ba'anii baay'ee lafa ciisee ture akka hin kaasne godhani. Hin dhoowwani kan meeshaa qabu wanta ta'ee fi ofii isaaniitii erga fagaatanii booda dhufanii kaasani. Akkasaan rukutan dubartii wayii bakka inni rukutame gar jallaatti galte. Fixaan kaa jennaan itti garagartee rukutuudha. Kanaan manatti ol seentee balbala ishee duratti kan rukutame jechaadha. Namni hundumtuu birmatee yeroo rasaasni dhuga'u namni hundumtuu gamaa gamanaa ilaala. Fuula isaanitti mataa isaanitti xaxasanii waa keewwatanii jiru jedhama. Ergasiin dhanqabe wanta ta'eefi.
Aadde Masarat Dhaabaa ammoo haadha warraa obbo Tasfaayee Garramootiin. Obbo Tasfaayeen daa'ima jaha qabu jechuun haati warraa isaanii kun erga da'anii reefu torban tokko akka ta'anillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Amma asittis gara ana barii wal ga'ii dhadheenna biraa ba'e fayyuma isaayi. Kanarra immoo asii mucaa dhuma isa wajjin hin du'an hiriyaa koo geggeessa jedheeti. Asuma manuma koo gajjallaatti ani kiyyatti yoo araasi dhaleetoo reefu torban koo guuta manaallee ba'uu hin dandeenye. Amma kaanuma qawween tokko yetuma iyyaa nan argee ijoollee koo dhaqxee qaamumaa hin argatan. Yeroo isaanitti ga'an ijoollee rukutamaniituma waluma maddiitti ciisu kanarra qawumaa gochuu hin dandeenye. Qaamni rukute immoo namoonni adda addaan garuu akka jiranitti isaan daara buburree uffatu kan akkanatti wanni isaanitti xamaxamatanii jiru. Namoonni kun kaayinarii oo jaanis argan kaabalu jedhanii wanti isaan fuula isaanii mul'isan hin jiru. Ija isaanii qofatu mul'ata. Lama ta'anii tasiin gadee gadi kaatanan jedhamus hin jira odeeffannoo. Eenyummaa isaanii hin beekamne.
Namoonni kunneen qaamota hin beekamneen ajjeefamuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa ibsee jira. Obbo Guutaa Baalchaa itti gaafatamaa waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaati. Aangawoonni mootummaa kun ajjeefamu malee eenyuun akka ajjeefaman wanta ammatti beekame hin jiru. Shakkiin garuu namoonni to'annoo jala oolan jiru jedhan.
Waan kun gaa kan ta'e hooggantoonni kun kan isaan duran gaafa 16 naannoo tilmaamansaa 12 galgala keessaa jiru. Hojii ba'anii mana isa tokko dubartiin teessee jirti. Haati manaansaa ishii gaafatanii yeroo ba'an keessatti waan kun qindaa'ee akka rukutamanidha. Naannoo manneen seeraan alaa ijaaramu kana wajjin wal qabatee wanneen hojjetan waan jiruuf isaaf waan sana laalu fuugaa deeman bakka sanatti kan rukutamanidha. Amma jarreen kun galgala yeroo sanatti nama lama ta'anii dhimmaa isaanii kan hin beekamne uffataniiru. Fuulli isaanii hin beekamu waa ofitti maraniiru jedhama. Yara kana lamaanuu rukutaniitoo bakka sanatti kilaashiidhaan achi deemanii waan jedhamudha. Nama lama isaan jira. Yeroo sanatti akka namoonni illee itti hin signe bakka sana dhaabbatanii moobaayilii kiisii isaanii jiru sun fudhatanii bakka sana baargamoo wayii akka qarreetti laftishii baargamoo sanatti gannaan madiin ajarri lamaan hin qabamne. Garuu shakkamtoonni sanaan wal qabatu shakkamtoonni haga qaleessaatti akka mulchinsaaf nageenya irraa fudhetti naannoo nama 13 to'annoo jala oolanii jiru jechuudha sanaan kan wal qabatu. Kanadha kan jedhame hin jiru hin beekamu ga'a. Qaamonni garaagaraa isaan seeraan ala hidhatanii too linga socho'an kun waan jiruuf qaamni isaan beekamu walumaa galaagalummaatti qorannoo gaggeeffamaa jira shakkamtoota irratti ganaadha.
Rakkoon ajjeecha aangawoota mootummaa irratti xiyyeeffate yeroo yeroon dabalaa jira kan jedhan obbo Guutaan mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kenne hordofuu qabas jedhaniiru. Sirni awwaalcha qondaaltota kanaa har'a aanaa jalduu magaalaa Goojjootti raawwatameera kan jedhan maatiin namoota ajjeefamanii xiyyeeffannaan abbaa ajjeesanii maatii bittinneessuu irratti ta'aatti jiru babal'achaa jira waan ta'eef mootummaan hordoffii cimaa taasisee yakkamtoota seeratti dhiyeessuu qabaa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Baatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaatti dabara. Mana maree Ameerikaatti paartiin demokiraatota waan pireezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampiin hojiirra buusuu danda'afa jedhaniin qorachuu jiran naqaashii illee itti hammachuu jiran kana ammallee karaa haaraan himachuu jiran. Naqaashii hedduu yaammatanii gara 10 iyyuu caaluu jirti. Gabaastuun VOA Kongireesii Ameerikaa jirtu odutannoo ergite kunoo.
Kennuun biyya Biriteen dhiyaataa jira. Hedduun lammiiwwan biyyattii haalli biyya isaanii keessaa Atlaantikiin ce'ee innaa calaqqisu hubataa jiran. Yuunivarsiitii Kooleejii Londonitti hayyuu saayinsii kata'an Toomaas Giift kanneen keessaa tokko akkas jedhu.
Both the US and the UK are rivaling one another for
United States if Britain mootummaan hojii sirriitti hojjechuu dhabuu irraan kan ka'e anatu caala dorgommii jedhu keessa jiru jedhan. yaadi ummata walitti qabame akka mul'isutti lammiiwwan Britain shan keessa yoo baay'ate waa'ee Donald Trump yaada qajeelaa kan qabu tokko. Kun immoo qorannaa mana maree United States keessatti baname kanneen hordofan jiraattota London biratti calaqqisaa jira. Kanneen keessaa Dayo Thomas tokko. Mana maree bakka bu'ootaan darbinaan manni maree murtii seeraa yookaan sanatiin cimee waa tokko godha jedheen abdadha. Namni kun pirezidaantii ta'uun isaaniif hin malu aangoorraa kaafamuu qabu jedhan. Paaris keessa immoo yaada wal makaa ta'etu dhagaama. Dr. Jacques Grau akkas jechuun yaada isaanii kennu. Yaada gaarii natti fakkaata. Demokiraasiin akka hojiirra ooluuf carraa kenna jedhan. Slane immoo Trump akka filataman hordoftoota hedduu akka qaban nan beeka. Waan gadi bu'aa deeme natti fakkaata. Amma namoonni hedduun dhimma hin qaban yaada jedhu kennite. Raashaa keessa immoo deeggartoonni Trump hedduun ka jiraniif ilaalchi waan itti kennamu fakkaata. Jiraataa Moskoo Mihaayyuu. Ofuma isaanii filatan amma immoo murtii sana garagalchuu barbaadu sirrii miti jedhan. Jiraataan Moskoo Kabroon Dimitriin immoo akka jedhanitti anaan kun qabsoo siyaasaa natti fakkaata. Gareen Baayden ragaa Tiraampiin saaxilu qotee barbaaduudhaan aangoorraa waan kaasuu barbaadan natti fakkaata jedhan. Yuunaayitid Isteets mormituu tarsiimoo Raashaa ta'uu malti. Garuu pirezidaantiin Raashaa Puutiin gita isaanii kan Ameerikaa irratti oofamaa akka jiru rakkoon siyaasaa isaan gammachiisa jechuu miti. Mana maree dhimmooti alaa Raashaaf daayireektara akka ta'an Andiree Kortuunoof akkas jedhu.
The only US president who can fix problems with Moscow is a strong US president.
Rakkoo Moskoo waliin jiruuf mala dha'uu kan danda'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteets cimaa ta'e qofa. Kanaaf Tiraamp yoo himannaan irratti dhiyaate ejjennoo qaban akka duraa dadhabsiisu beekamaadha jedhan. Yuunaayitid Isteets filannoo pirezidaantummaa gaggeeffachuuf qophaa'aa jirti. Adeemsi mana marees waggaa dhuftu itti fufa jedhamee eegama. Uummanni addunyaas adeemsa jiru itti dhiyeenyaan hordofuu itti fufa.
Adoonii fi waayee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagii jalqabnee gara daqiiqaa 18 tokkiyaanii gara oduu Finfinnee arganneet dabara. Oduu tanaa Muktar Jamaalin nuyanna. Oduu isaa dabara akka barattoota Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannoo Amaaraa keessa barataan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaaniitti dhufetti dhaabbachuu dideef barumsi dhiisanii hin baane. Ijoolleen tun amma laga xaafoo jiranii jireenya achillee jajjabaa jedhan. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ammoo lafti amma qabbanoofte barumsa dachaa jechuun jira. Gara oduu isaa dabara Muktar.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen wal qabatee barattoonni miidhaan nurra gahee jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirra jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiniin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiif illee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achii baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin ani irraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahe ani torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa koo tan deemani. Sababni achi irraa bahee gaafa jalqaba irraa kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni seeraa kam qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaa garaa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni barataan tokko ba'eera. Ani barataa barana deemedha barataa waggaa tokkoffaadhaan. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni inni tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii koo dhoksaan ture.
Maqaan kun Meetii Gitaachuun jedhama. Kan irraa ofe yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture isa iyyuu adrashat galle to ta ajru torbe to qadrashate nye guya sadifa gabu bulle ga sadafa matin ummanachi ufenu qadate jilbe fate nyata nyata e misarat sobaninu kana nyatani honuti shakine zindinete inu kana fudatani ratrat mozinjani no lala gafrati nyanne sadire furatta jollen kara olira nyatani kukufan sambodi gafine gallu balbale genye olnu burennan ostalatin guran ostalat nu gurani anana kacarata egar male gafo olna guru ambulasian olna basan magalat gafo olna basani ay tongara shifaga fage male qorichein qabu jeren ha shen ma qoricha qabajani kukufa wante ngin jani guyi sadit amma mane dan kristiza
ministry science fi dabile barnota olano rakon umame kuni akka fala argatuf hoji qamle hawasa garagara wajjin bal inan hujjatatinin jirre jechu dan kasetinin jira rakko walitti bu insa ta'anitinin lubbu na madar befi midda qamatif kannen sababa ta'an namota dibba sadihi olille to hanna se rajala olu saniti kan himamatinin jiru obboda chasa gurmu dubbisiman minister science fi dabile barnota ol ano radio sagale america tif akka himanitti ammatti rakkolen salpatatinin dufanitinin jiru nagenille baratto ta giddutti umamatinin jira jadan
ergolitti ararsine boda durra bahanin jirtu akkata dubra jirtu ditti lakki sudanna sin barallu tujira amma erga walitti arasine boda durra bahanin jirtu fakkenya famme jollen battu da indemna jettutun durra ba jedetinite jenno qabate kan jiru qamni sanno biba jedani yadassu kanafu durra ba suntane lakki sudanna kanje amma madawla bulle dakne do fudanne durra ba ha jollen jalkaba jechu indanda yero jalkaba yero wanni ni ka o malin ni kuni wati bu isu kun ka jechu indanda jollen tanya chitte dute yokai sin balle sina o kan durra ba ha jechu dando amma garu erga marisis ne malinni akkamti falaka na finna akkamti nagati de fasna yenne irade de bine marisis ne bo dagaru durra ba han universitota baye kes injirtu yo jiratelle mo durra ba ratu jitu kam
dabile barnota ol ano ke satti nageni o mama jira obbo de chasa gurmu dubbihiman ministere science fi dabile barnota ol ano jedan kana baratonni dufani laga tafo jiran ammalle him fudatan baratonni dalla ke saturan dawatan anga kale de ngadda titti dalla da bakatani tinin dufatinin jiran kan jedan baratonni kunnin ammalle tanan deba nurra baha fi dorsifni akkan hammate tinin jira jedan ergagama laga dadi laga tafo dufani tinin jedan ille rakkon isani daranu itti hammate sodana gaina dabanille rakkon nyata dugati bakki bultitu ba e rakisa hawasa of iyyu rakkata ta rakkifne tinin jira danille himu
rakko hamma hinjedanne su jira asitti tokko rakkon tokko fan bakki ciza ummanni ku kanu gargare addaraja kana kanu ken ummanni ku mata zatin ummata qubatada ummata bukkaye dufeda garu ani bukkaye no fejede ofisa alarra dabate aski satinu tiksabula
lagata far garumne nu yamma uman kamnu fatan kamnu surre ta kafe ufata shamzi ta kankofa bane ergadu fnemmo un transportin kamnu jamman kamnu andumnemmo asitti ummata bukkaye jiru biratti kanum ummanni bukkaye jiru kunimmo ofifu bultisani nabanni gargarso wan santin jiran nibe kamawante isan to amma mana sani ke sabulla kanu asma bulla asma tinna ufata yalkani wantin yatanin jiru ummata kanawo baye dipsaati jiranante motumman dufe namni kana jede malta tani namamu wori to azira de tukan nuga fasin jiru kamni motumma kana calmo nu ille oromia sinar jolle nama achi university ke sajana kara kino guya me kaf nyata so nyata injirani achi tikarru kutaman asin de biani achi ti duwani di sanin be nam gibbi ke sati wori kutaman
barato ta dabile barnota nanno amararra bakatani tinin magala lagadadi lagatafo titti kubatan kannin kan gargaratin injiran worota nanno somalia ra bukani tinin gargarsan magala kana ke sajiratani isanis nutu qabanne osontain ilmanken belhani badette hin kufin jecha daf kana gona jadan
ndote deve fo barari ke san daraneti og jollen baqato lanuti jollen baqatan ratate buqato tanuti itiruf ne jollen fardo rafinne asitti wa ganda khaisa gurre idelisi ganda khaisa gurre firasha ganda khaisa gurre jolle qovanti baranda buchu jira finne
nutin kun buqa ibibu lanno somali ra buqare biya kana dufle lagatafo dufne nutu khiro qurasha motumman wasfacasu jira tanaw bati sadi afurni dabam sisaw gafere basaka khaisa lukhannani sanumar rai khiro qurashan arkanu sanira ummata kana khenya kana jolle tenya takhilili amararra ariyamte dufte tan takan karad dumte tan qonqo sanum denutu dendaw jira afata fi manalle tigone kuno manmalam min no kale seruti baran darra bulle fi olde bersine jolle tan jiraati su jiraitu
baratoni amalle rakkon kuni fala barbaada jadan oso ararriki tan himbo in ararametinin jirajechu dan hasau damanna akata fal rakko kana kitan irati tiye fatame hojjetamu qabajadan wan fala jadan leni kasu
ana takot furmata ta kanan jedu akakot wana sinin jedu baratan asitti walitti qabame kuma bibbator bajal qabasin injere dibisadde jiddu galani kuda saddet amadu fan kagana amma kuno kana gala gal mesa jirulle jira waluma gala barata kuma dama fi dibashani fi kuda saddet kan kuno galme kana rajju kabulci zima gala lagata folle be kanu tisanin bexis halanu mi jesu gara godine godina tigaya kanu tigallu konkolata ka halanu be jesu no tigon amma le gana da kuno kanin galmom barata haga kan barata an kuno ndisa murton inni murtefat ejennon inni qabate ka tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksin naannoo amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu waan barbaade irratti nu haa bobbaasu yoo barbaanne waan barbaannetti hojjenne adeemsitti kaleessaatti illee deebina sadarkaa jennee murteeffanneetti jirra nuti murtoodha murtoodha haqaaf haqa kanaaf nuti ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru jiru tokko qaamni mootummaa naannoo oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka. Araarri bu'ee irra deebi'aa jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira soba garuu araarri bu'ee soba araara sobaa araaramani tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni barachuu barbaanna nu haa barsiisani naannoo oromiyaa irratti.
Keessaahuu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaan falli jiru barattoonni bakkuma jiranitti deebi'aniitiin. Nagahaan barachuu akka qaban irratti hojjechuudha jedhu.
Ijoolleen deebi'anii baratudha. Deebi'anii baratudha. Haala mijeessaa jirra. Hin mijeessina. Irratti hojjenna kana waan qorisiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna. Isaan isaa nu gargaaran. Maatiin isaa nu gargaaru. Nagaa kan fiduu dandeenyu waliin hojjenne qofa. Kanaafuu akka danda'anii hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hammarraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitiiwwan keessa jiranitti deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennuus hin dandeenyu.
Walitti bu'iinsa torbee lama dura dhaabbilee barnoota ol aanoo irraa ka'eetiniin babal'ataatiniin tureen yoo xiqqaate namoonni ja'a lubbuun isaanii darbuu ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo mirkaneesseetiniin jira namoota miidhaman hanga isaaniillee kan hin beekne ta'uu obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeericha raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru. Barattoonni dhimma kanaan sodaataniitiniin mooraa yuunivarsiitii gadhiisanii naannoodhaa baqatan ammallee haala garaagaraa keessa akka jiran dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan akkuma reefuu jennee Ameerikaatti har guyyaan guyyaa galataati Thanksgiving kunin amaloma Ameerikaatti haammanneen amantii ofiitti yaa'ee waaquu fi galateeffata kaan ammoo firaa fiidhaa walirra yaa'ee. Waliin oolee waliin buleetiin waan hedduun galata walii galcha sirbu galata kan hirrisanii kenne waan Brianna Hines sirbiisii thank you jetti mukaa buyyoo qilleensi maatii waaqa ofiitiif waan hedduu galateeffatti.
To hope, to dream, to all who thankful hearts you bring.
Brianna Hines in galateeffannaa isaanii nu jaqasuu jirtanii fi nu jaqasaa baatanillee nulleen galata isanii galchina. Happy Thanksgiving. Ansoora alaqeetti nagaan bulla. Qophii afaan Amaaraatti ta'an tanaan duubatti.
Celebrate another year. Thank you for.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።